urugero rwiza rw'inshuti magara sinjyamenya aho ubwiza bwawe bugarukira byarashobokaga yuko nakwangara kubw'impuhwe zawe ntiwabyemera sinababazwa no kuririmba nka sarara mvuga ku butwari bw'inshugira iyo nababazwa no kuba wenda nta muntu wangira kugushimira mana ntibibashe kunkundira igiti cyari gito warakigoroye waragobotse cyangwa ko wari ukenewe kubwo kwigomwa kwawe ubundi uwo ndiwe ntewe ishema no kwitwa umwana wawe bityo rero mama umbyara ngaho ugenda wicinye icyara ushatse ko nkura ngo ngire icyo nimarira iki nicyo gihe cyo kukwitura umwe mu bazima bakomokaho ubuzima itara wamurikiye ntirijya rizima ndacyayoborwa na za mpanuro wajya guma bitabaye ibyo naba ndi nyanga kurama
mwiza nawe nakunganya
Wankoraga neza wigengesera ukora uko ushoboye ngo hato ntatsikira wirindaga kugira ikibi unkorera ugira utahari ntibabariza kara mbere yuko nkwambika ikamba njye ubwanjye hari ryo wabanje kwambara wowe ubwawe ubwo wambyaraga ubwo wanderaga ubwo wankuzaga ari nako nakurushyaga kwihangana n'umwambaro wambaye inkongoro y'imbabazi niyo uteruye ahubwo njye mbona uri igisobanuro cyuzuye cy'urukundo n'ubwiza bukwiriye muri iyi ndirimbo niho ishimwe ryanjye rikubiye gusa kugushima byo ntibirangiye biragoye ngo nkwiture nk'uko wangiriye ndasaba imana ngo izasubize aho wakuye mawe akabura ntikaboneke wowe urira nanjye sinzeke ufite impamvu nyinshi zo kuratwa kuko mu ruhando rw'ababyeyi uri mutarutwa
mama mwiza